Nehemiya isahluko 6 verse 1. Kwathi lapho Sanibhalathi noTobhiya noGeshemi wase-Arabhiya nezinye izitha sebezwile ukuthi ngivusile ugange nokuthi akusasele sikhala noma ngaleso sikhathi ngangakamisi zivale emasangweni. Verse 2. Osanibhalathi noGeshemi bathumela kimi bathi, woza sihlangane komunye wemizana yasethafeni lase-Ono. Babehlose ukwenza ukubi kimi. Verse 3. Ngathuma izithunywa kubo ngathi, ngisebenza umsebenzi omkhulu, anginakwehla, umsebenzi buya kumelani, ngiwuyeke ngehlele kini na. Verse 4. Bathumela kane kimi ngaleyo ndlela, ngabaphendula ngokunjalo. Verse 5. Usanibhalade wayesethuma inceku yakhe kimi kanjalo, ngokwesihlanu, iphethe incwadi evulekile esandleni sayo. Verse 6. Kwakulotshwe kuyokuthi, kuzwakele zizwe naye uGashimu, uthi wena nabajuza nihlosa ukuhlubuka, ongalokhu uvusa ugange, ube inkosi yabo, yebo, anjalo amaswi. Verse 7. Futhi, ubekile abaprofethi ukuba, bashumayele ngawe eJerusalema ukuthi, uyinkosi kwaJuda, njengokuba lawo mazwi eyakuzwakala enkosini, mawuze silulekane. Verse 8. Ngase ngithumela kuye ngathi, azikho izinto njengalezo zishoyo ziqanjwe nguwe enhlizweni yakho. Verse 9. Ngoba bonke babesethusa bethi izandla zabo ziyakudangala emsebenzini ukuba ungenziwa, kepha manje qinisa izandla zami. Verse 10. Ngase ngiya endlini kaShemaya indodana kaDelaya kaMahetabeli owayezivalele. Wathi, masihlangane endlini kaNkulunkulu phakathi kwethempeli, sivale iminyango yethempeli ngokuba bayakufika ukukubulala. Yebo, ebusuku bayakufika bakubulale. Verse 11. Ngathi, umuntu onjengami abaleke na, ngubani onjengami ongangena ethempelini aphile na, angingeni. Verse 12. Ngaqonda ukuthi uNkulunkulu wayengamthumile kepha wakhuluma leso siprofetho ngami eqashiwe ngoTobhiya noSanibhalathi. Verse 13. Wayeseqashelwe lokhu kokuba ngesabe, ngenze kanjalo ngone babenombiko omubi bangijivase. Verse 14. Khumbula uNkulunkulu wami uTobhiya noSanibhalathi ngalezo zenzo zabo nomprofetikazi uNohadiya nabanye abaprofeti ababengisabisa. Verse 15. Ugange lwaphela ngolwamashumi amabini nanhlanu lwenyanga kaEluli ngezinsuku ezingamashumi ayisihlanu nambili. Verse 16. Kwathi lapho zonke izitha zikuzwa lokho, abezizwe bonke abasizungezayo besaba bayetha ngoba babaqonda ukuthi lo msebenzi wawenziwe uNkulunkulu wethu. Verse 17. Phezu kwalokho abakhulu bakaJuda bathuma ngalezo zinsuku izincwadi eziningi kuTobhiya nezikaTobhiya zafika kubo. Verse 18. Ngoba abaningi bakaJuda babefungile kubo ngokuba wayengumkhwenyana kaShekaniya indodana ka-Ara, indodana uJohohanani yayithathile indodakazi kaMeshulamu indodana kaBerekiya. Verse 19. Bakhuluma ngezenzo zakhe ezinhle phambi kwami, bamukisa kuyamazwi ami, uTobhiya wathuma izincwadi ukungisabisa.